Olwalero lwa chitibwa, olwalero lwa muwendo, olwalero lwa sanyu, mubula mubwange.
Olunaku lwa chalumu, galurunji lwa kasana, ndoza kumulunji wenyizo kufuna era ne mfukamira kumavivi kake nesaba Katonda mulete oyansanira era ne mulaba nga mulunji kalala ne musaba mutwala mfumbire
olwalero lwa chitibwa olwalero lwa muwendo olwalero lwa sanyu mubulamu bwange mwakaranenga mukumbaganenga musonyi waganenga mubera Waganenga